कुन रेडियो सगले अमेरिका थी रेडियो सगले अमेरिका उतथा कबेगे जमातात गलगले के सा सालमा वलका जल कबेगे सासरित मेटर बांडी डिगदमिलम डिगदमिशनी सुदमितो कुरत वाशिंगटन डीसी रा कदबरसु सगन ताफान रोमो अमचल कबा فقوف ديودا راديو ساتلايتي نايل ساتي مرسريتي فولا فيسبوكي كن يررت كن نسغن تا كن يردو فاجرتن دغي فتو تا كن يجال تبو كمولتن كبتتا ابل كودا جا بركم لما كودا سغل اكل كوف ستيوبيا تيمو ابل سديت بركم لما كودا توكو كيسو مي سان كيسن راني نمودان ديتي
كشما فولين سنغا انصرا هلاكي دايم تو بي يسنيت ورانا دبلسوم ما رومو كان بيت اون لاي كيسات شاي سون كيو كان مو سومي قبدو دوغي hospitala waliso ke setak mujrani notre dame mane amante cristiana paris ke setarga mukakale gubata akmale midame tatulle yadendemat matawdo ke setok
misenso tawrana bilisuma woromo morato lay ke setti sumawani hospitala magala waliso ke setti ala majru jeda melanchise ogeyi fayya hospitala sana ke setjiran misenso tawabo oganabaof angawo tamotum marra dubisne jirra wodura boda balinan esina wallo khaba ke set akwalitti buinsa mandura bulchi sawaso romo shawa شواكا باكي ست أمامي ديبين أمامي الجيج وجتاجي الرجل موتو مانا نو كنين افكبرود افقات مرساقن تاكينيا تنوالين تراجينا دقفتو تاكينيا امودود افقر سورات تليبنا
ورانا دبلي سمع رومو خان بيت اللاي كيسات شاي سون كيو كان امو سون ميك عبدو ام روغي ام اللي والي سورة توسبيتال والي سو كيسات تاكي مجران اكنامي تاني رحاف جلتي نامي هاكي توكو شاي روغي قبيل افراي gari hirir ke sijiramo sunargetin iradachay jariyach jurullen amalle hospitalum sun ke satake mujiran kursi jaran kunin shaye gargar kukuta ak kurs aramada ak warre argjelut ogeyote fayya jarkan hospital ke satte qorachu jiran lene shaye sun ke satte kursi sun argu isani mirkanesani tanammo odundu batidachan bidru galan dima ke satte diota nagargalen nam etiopia afurta machalu tidumate bidrun tun tigrayna no asba wamberati garbdima ke sa kessa bayetini yemeni fi saudi arabia anqattamuru fadode mujru bisan kessa gargal fulani nit gargal ak odunanno tigray argannetti yemeni fi jibuti jiddu akbulchin sinanno tigray jedetti ijolle sossobani biyalat sanom nijedanetti bisan kan kessa dumate ijollen tunini hage guddan ilman dubrat bidrun kunammo namafurda barse faeten bisan kessa tnamtete Minister of Communication Ethiopia kaduri obbo Berke Simoni fi namiduri biro motummatte hedduti tigafata mate wojjecha bai obbo Taddesa Kasa hori biya ballesan jalanetin seruma nanno amaratamma ballesan himachut jiran tanman shakkanitin hidanille mani murti olana nanno amara jare kunini hori dabate tret ballesi jaretin himachut jira wawarran himatanille kale barresanit kennani akke jare himatan jedetti akke jehimat kanati wanni hirratti matan kunini gara fulkum tokkoti if sagali rabbar resant wanta te fi derin siti fi dubbisanille wan infinde fi tanammo akku guyan kenna buga facho jiran namu dubbitana jare kuninammo namu dubbitana falmu fille wan inqamne fi televizhini plasma ratti akkatan caqafachu dandahan gafatani yokanammo aknami seran isani falmu jirat gafachu jiran mani murtillen jare kana wan isani himatan laletini aknami jare kana gam seratin qarqaro hajaju hajajefi eblah kudani afurit bellamken bulchin swallo ke bake satti akwal dabidiyo tanahna anno sanetin debine fi ummatille nakmiidamne nagana anno sanelle egachu fi bulchin sikune koppi jiraje chundubate anale rakko akana ke sat jiraje bujandanille jah gargar baseti nagasani gujiraje la mesfin ragetti nu erge namonutim
ittigafatama wajir bulchi sab nagenya godina wallo kibba obboqoyyacho ayyalo walittibuinse deenye kananna anno amara bulchi sawa soromo fi godina shawaka ba ke sattilubuna magalafati balale fachudan walittibuinse kun gara godina sanitta kan dabarretti suf jecha hojici makalo jeta jiran to dubbatu
zonu itlayu bihir bihir sewoch yeminorubet zonu no yihinin tasabi yaderege attakalay zikichit benya bekul adirgena
godina kun godina sabab sablemo nadda ke sejiratani kana lalche ke sagalchu rangama ke nyan qopi wali gala gone jirra injal qaba awasichi nagenya nanno sa e gudan malgochu akkabu kesu madargaggon dargaggon umnaguddan nanno kanatti humni kun nagenya nanno sa e gu qaba rakole nagenya nanno sa afgufutan ofisa sirre sa de mudandou qaba kanarratu banna umudaf waltajjile mariko pesne jirajeru tigafataman bulchisab nagenya wallo kibba obokoya chawayalo. Godina wallo kibba kesat kannen yaddo nagenyaf maddawalit buinsataw malanjir aman analen jaddabasa musanis dubbatani jiru. Anale kana kesat nannole olla sani walin mariwange gesaman nijiran. Kanamales namoni nanno sanatin bekamne. Kannen agenda mataw fi qabatani deeman yu argaman umni nagenya nanno sana jiru ordofi gode oji sa kojjetu ifatti dubbanne jirra nanno le humnonni datan kessa socchuan nijiran humnonni kun garagodna kenyat senani balakan dakkabsisnes nanno kanat umna jabata e bobbasu da fojjetama jira jirani jiru humnonni kayyo dokata qaban kessuma addadumma saba amantif siyasa saba bagorachuran Ako mata giddura wala mantan abamuf wali tibuin sit iga dangalasi su umam godan jiraccio kadubbatan obboko ya cho ayyalo kanalalchi se wala antumma se ramirkane suraf oji wanjal kam nirijiran. Inumana anno toko toko tik amon nikoran nan sera rati gegge samajiru nijiran jiru jechuran gabasan vioe masfina rage desera gabase jira.
Mani mari bulchin sinfinne jede maka baafat bal darasi huji ummatin utke no jachu rakachu jirra jede tinmat akka gabasi saneti guyo soddomi shanan dabran kesatti ummat mariachi sufi marro sadi amanitin daddaban tawofdid gazete sot maria fachu le janani marisi sufi jedanille tunillen gama bulchin sinfinne tin nu tawdide jedan biro mumme minister etiopia mo itigafa tama man mari kana gazete saskindir nega naga isa e guf male wandrati fimiti jichun dubbat radun viyo saganta fa noromo jaka sujirtan Notre Dame, mani amante cristiana, kale Paris kessa ti gubate, guddo midam ta tulla kwarri beddam sujadutti, guddo dandamatelle. Notre Dame, mala dunyan da wuf ittiato ka jarra heddundure jaranille. Wangube, akkadu iye kessa korkora chujiran, ta tulle warri ibiddam su ibbafuri tittibafatetini, kamufjibbate saati sagalirre turetini biddikan dams. Ta tulle fite fi gutola Notre Dame, ganna ibbe heddundure jaran ya gubatetin dumat. Bulchinsi bulchituni Paris ane hidalago warri bidram su polisi wujitanatti duhani fi heddu galate fattetini wangu batelle badido wusaniti fi guddo galate fatt lubbu fi karomi Faransa Notre Dame kes jira jettetin damatti tigafatam tuntun Ministeri Hajala America one directory FBI kaduri Robert Mueller President Trump fi Russiani filanno America ta ganna la manduratti walin qabacha banjede kumar mandura lejjenne qorate tin fitate Russian faida kesa argachu filanno America kesi senti jechu hammo akum dural lejjede tunini akka qoranno sunin argatin dubbat President Trump filanno tanirratti sermale wan Russia irra argan hin qamnu jede tin dubbacha bay omtate fuyu waluma galatti wan FBI duran qoracha bay ful ibba afuri rabba reisanetin ummata gadbasu fi boritti koppa wutti jirani nami agitokko Mueller dugan dubbanne jeda President Trump ammo dar duga kees barbaadu jirani jechun dubbat wan doffannelle hin qamnu Russia walille filanno ratto wanu jannin qamnu wan sera ala wanu jannin qamnu jechun dubbat demokratoti ammo tanin fulen Russian sermale dossa motumma America dossa motumma biitenna hata baye namichi jette namichi Norway tokko hidagan kudani afuri timurti murti tanalle media doffatetin ko umatti timurane nami sin hit kunin Frodig Berg jedani namganne jatami sadite hojjata dari biye lamani taite nama hojjacha bahu Moscow ke sakkabani tinidani ganne lamandura kabani hidani odu nuclear waran Russia dossani biye kadunya garba sabahe jedani tin timatani tanumani danille odu nama faftatano
Karagajirtan as Washington DC Rakadabru Radio Sagale America Saganta Afan Romoti. Misenson warana bilu summa oromo leenji to laijiran summa wani hospital kidus lucas kamagala wali sojiru galun sani kan mame yotaw summi taw addaba facchu sani kadubatan ogison fayya summi akkame akkate bekud afgaru ba'i qoranno bekun barbaachi sada ajeru motumman nanno oromo yalle sababa rakko kana addaba facchu daf garen imma kana qoratu bobba samusa dubate jira muktar jamal tu finfinne ragabase
Misensoni warana addabili summa oromo lenji daf giddugal lenji tolla galani tinin turan kanen dibota lakka ham yero amma kanati summa hudu gatitin ibamani tinin hospitala qiddus lucas walisotti argabun yalama akajiran himametinin jira misensoni warana kunin maltu akaisa mudate radio sagale america tif himani jiru
shayidan de kana dubu daf gafa kafirale irirel irirega tinu shayidu lenu fulu re ni jira ni shayka yedalani Itu mutu ada ni orang baik dekat tu. jolle burduwan shaayidu ga kessa kan jirani kufari sabodde kollana
walu magala amma hospital Lucas kana kessa waranni bilisuma oromo lenji kessa ture nama meqatu yala majir
wonna mad badya kana fri
namni fayyetin galajira gara morati
morati de den galle
rakko mudate kana amboda gama hospital Lucas itti dufanitin yali argachatinin jiraachu kan himan sensoni waran adda bilisuma oromo lenji daf tollay jiran kunnin hala morasan kessa ture turtin isani hanga amma mal akkaturille radio sagale america tif dubbatan
yalu tijirani ne man yalu jira hospital tisi akhal magari ne simate ne yalu jira
mali wanna kasi kana ndura mudate be ka ture mal rakasta istifakata
ati ndura wanna kana mudate nde ko ka mora tinta e ka mat kaminu tay nde kanne garu koricha kana mumkin ne yaji
koricha tau sa mali nde itani
koricha tau isa wanni be ne ni chai te satti chai ku kute gara isa jalatte ka beta chai ku yo atar guste yetu pole ni sa pole korta arama jada inni gara jalatte mo khai kana ku kute akwani midani tinatte oi fakata gara huddu isa jalatte bikan jalatte yero masunu degne chai na rakami jenna ni jo ma yala titu bikan bakke rawan du fufi koricha enu wa gari tinakni o gari bikan bre debartite ni jetu akasi shawadamne dumne mal jalka bayu begne bre yesu
duran kana ndura haga turtiya chi turtan ke satti rakotu jira ture wali galte dabun yo kana mo chonkur famun mi dabun simu date beka
wali galte ni akuma gari ture yalla den to kolle yu ngiru bartisa ta tutara ta warota ni bartisa wali galte jaha amna mari wanjira rakole jiru rakona musa wali ma mari acha ture ala namu sa ti wal qabate ranne kenna sura ala namu sa qabwan ta efi ala namu sa ratti akasma sa namu sa mudran qamu ti ni gede fata wal gorfata asin bane jira
hospital Lucas wali sotti argamutti hakim kanta an doctor Damisau Gissa summin akakani qamasani kessa akasen be kun bata mulle mallato dafi qorannan hanga amma misesu ta warana addabili summa kanarra mullate summin qamasani kessa galu isatu agarsi fa majadan mallato ngarachana magubu nama hokkise sofi kannen biro mallato summa qama nama kan agarsisu ta ulle dubbatan doctor Damisau Gissa
rakon palamanya ta injira nyanni tuni summa utau danda maltau danda maltau danda tenaganu ti akase rafayatti kan dayenne yelamurun dande au jira ko sana summi ta amalta amalta gayedu karagama kiya qoranno erjata e moda wanna jalamurre dubbannu da warre tanndi warre lalamandu pani lalaman hundi tani ibeje se mura imatani turani ega ati erga sasati ta yoda warit foye ta ani de mani mal mal jere jiru alle faya sane o mame da gudda na gati lubbu tada tumo e mo kadarka ya la gudda om nawol tay kane garat darmut ya la jisu e mo ki se yod era ya la mutura ka jennele e tera targa men jiru ibe alle faya sane ala gari re jira ay kadarka lubbu ro wanne ge jiru almost undi sane de de ma jiru na talle nya ta jiru namo ta murata tikko tikko dedde ya jiru garu dukubbe ya yero da injira yero muda wanna disu dande uda
rakko warana addabili summa oromo ratti mudate kana wal qabate tinin kan gafanne misen so korefo jira wochiftu addabili summa oromo obbo Mikael Boren dimma kana akuma enno tu bakke da daga usani dubbatan
akuma betto addabili summa oromo arire kallati wali min qabu abbooti gadaati erga dimma kana kenne abbooti gadaati gelle kana gafatana samitin fuute motomatik henni niki wanamu mudete kana odesuma ageni odesuma madagenni rakuma media rakti tagama jiru kana shaye kalaise gena madagenni rakti akasun summi wan fakkatu fayya sani rakti ibba gudda kagiske namami ibba lakka manaka yero amma hospital jiran odesu dagenni sa bayu gaddine sa
erga addabili summa oromo dimma warana bili summa oromo jarsole fi abboti gadati tidabarse dimicha sa qamale hordofatinin jiran daqabnesinin dubbisu dafi yali balda tasifne ittihim milkoine misensa kore teknika dimma arara addabili summa oromo ti fi motumma kanturan obbo bakala garba dimma kanaratti debina afkenu daf nabelamanis irradebe argachu hindandenne rakon umay kuni summa hu tausa imma shahitin wal qabate umami akata ille addaba fattu isa bulchins motumma nanno oromia american state ni injira isa kanalle addaba suda qamule dim ilalura koren walitikin daye ko jitti galusati hoganan biro dim motu communication bulchins motumma nanno oromia obbo adma suda amto kanisan radio sagale america tik dubbatan
ega akuman singede wanni kumale rake kamin mudate dim samo mali kangedo gumma dani akka sirritti qulqullaa'ee waan ogummaan qulqullaa'ee mirkanaa'ee tokko uummataaf ibsu akka qabu poolisiidhaa fi ogeeyyonni fayyaa mootummaan koree hundeessee dhimmisuuni. Gara qorannootiin kan deemaa jiru waan ta'eef waan sun maali kan jiru. Qorannoo saniin booddeetti iftoomina akka argatu uummataa fi bu'aa qorannoo saniin booddee kan dubbatamu ta'e garuu of eeggannoo waliigalaatii waliin wal qabsiise humni kunis gara nagayaatiin qabsaa'uudhaaf fedhii qaban irraa ka'ee gara giddugala leenjii sanii akka galaniif waamicha taasifamuun kan galanii. Kanaaf giddugala sanittis ta'ee bifa biraatti of eeggannoo cimaadhaan qophii ga'aan taasifamee jira. Qophii ga'aan taasifamee xiyyeeffannoo addaatiin namni waan isaan barbaachisu hundumtuu qophaa'ee leenjii kanatti kan galame. Haa ta'u egaa bu'aan isaa maalii inni kun kan jedhu kumaatiin jedhe qorannoodhaan booddee maal akka ta'e kan ibsamu.
Kanaan durallee haalli summaahuu kun miseensota poolisii wiirtuu leenjii sanqalleetti argamanitti mudachuunsaa yaadannoo dhiheenna kanaati. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqa 46 ta'ee jira. Waashingteen DC'tti immoo waaree booda sa'a 1 daqiiqa 46 dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanuutti ce'uu keenya dura wallee falmataa kabbadaa kanan sin hafeera. Kunoo.
Sinakini, kome sinaburu. Dokokorini kalami jalun jiru waya mitisani kesi jiratengatu namu manturi miti In bochi sin sena
falmata kabbada walle saf gudda galato umsana waye ummato romo kana bektulata enyuman saba kanneni tincalak samu kesa tokko ufata adati kadilbata fuldura kenya agarsi ufata ada oromo esura kopiti jirtu addemo itlawun kesumma kenya kopi arati ufata ada oromo kopesu yadi jiru esa kadu ke kagafatamte devi inche moin devi inchenkeni tejechura mangmak soromo bishantiki cuqqalatani ugujir waji wal fakkata jallane tu dubise kunut
mana barum sate chave izalumwa kosti gababa tutajede mana barum sane kuti kai naringale chura kitabo de ga torba sade drone chokata filmi wada te bishama area ko story sari filmi wada je chura ishe jin sada da fanne je migara shiro me dara de ne ga fu sada design je fanne je ga faga fanno fatni design te injuru mali fi fata design bar bani tin na lak tarki in kunina jalan bakan ne diga fata na kira fata design tau fi nun tau da tin fana jiran tarki kana na tikurkura re tarki kana rajade design gorade sun fata di ko ko jisi fata sana ufade gafa film ye ba sana de ne sabo de namosni eduni fata sana bai ne rati jalatani fata kana isa bitte yo de ci sedna ne ci to ci fana na jiran ofi ma ko tin ni yo dati na ke ka fan jiran ti safareni o jade ba ko tan jiran ti fata sana ye se hi sabo de fata sana bai ye jalatani an bar ko tin ci se akam no bar ko tin reeli se ni bulo fata da ba ne
sura moy lenji qabda design waya kan ilati se wambarat te qabda
e ye sosiyo gababa ye fradera yoro da dafa
e fata oromo mo akumati ucu sakanifu
fata oromo ko fata hun tayu fata mo ucu bakambara kan ibi furade garu ke kaso fani jirmo da ita kali kubu ko ji kana ture kana fi gara oji kana ti mitu fe jiba
godina tokko kan oromia ke sa fata mo godina kambara addada datte lalta mo carrada waltaji addarati wan argitu ojjetta mo attamitti barta
jelkaba tolle namara tsature akorban ne baka ada service goda dasi nargannu garu kanta fadda yoroba yi namota burguta nama duri fi nama fata kana kesa ojeta disi usatni yadan sirri sakami undu masanan ga fa jeta yoroba yi usatni kenya ga kenya fu gara usatni boran fa asti fa kando bifatu kadi yondo bati yoro cida usatni numtu yoro jada wa dadara dum sai tura kana fi namo ta gara gara wai usata kana wai fi ma kana be kani ga fate mambare male wa satta yobane baran kum namo be ku ta ka ku ga fate mambare
yero qarraf immo goro godna le addada de mu argat tuni lalta jechun warri badi ya ke sa kattufatan
e ye nani lala ka ye nani lala ji ko jini ma nan si wa ta na fayedu nanga fati nani lala si namo ta ka qarraf de ti yoro mi ji arstro di namo ta umru ti sa talin namo ta gara ti sa na ke sati wa sa ta na be terse nanga fa
kambra fin fin ne jira ta ati mi iada ufanna fayana dadda kutabi ya jira isa kana attamittar gat
normali ukatini ya titi gara shiro me rase shamal kana no ke yeti o jemu tiko she addadara anaman yoro kope kana kope sajuru ukatini ada yo kharra ya te namo ta biye kana kes namo ara ya barbare ukatini ra ya san sadan sirri isa kani mali gisa kama mir se tsan hala kani tini ya bo tani tirfatu jere kakan ke sun kuma sa biye daddagun garin du baga fatin kan biye kan ke fato ji ci samun ganda wajira te nan ji ci garu isa biye kan ke fati do ji ne ke fato ji ci samun ganda ne mo da kuma hun da bakari jiru ra gudun ale kuma ra fi ci te jira da kasi ne jid
en gurgurta ummata mo ofi ke ofu ma ke fada ke fjette
en an gurgura gara gara ti wasu da rasu te yiru mo an tin ni ti sai da mu un kuma sa ne ne jidda
waye ufata ada oromo akinnitti barama dufe foye qabamo attam akay rojal qabder
worri niti walle baaye ni amani ru baaye hala rakta se devartani an oga ja oga torbanta amma gingara no ji sanati gale yoro sanati ma se tunile baaye rakta tre bakan oje te satile namo ni baaye ni maaf ne jit sambra isre bate no usna jara ni le hinjuru yoro amma kanatti baay'ee jijjiirama guddaatu jira. Garuu immoo gaammanuun irratti hojjetaa jiru immoo uummatni keenya hundumtuu akka kana caalaatti yeroo hundumaa uffata aadaa isaatiin uffatee ittiin tajaajiludha kan irratti hojjetaa jiru jechuudha.
Attam immoo Oromoonni uffata isin hojjettan kana bitanii uffachuuf fedhii isaan qaban?
Haala mijatu baay'ee gaariidha. Namni illee baay'ee yeroo uffatna keenya uffatni inni hundumtuu deemu baay'ee gammadaa uffatu bitatanii.
Addunyaa iddoo adda addaa warri jiran warri danda'an gara biyyaa dhufanii bitatu. Isa kanarratti waa yaadde qabdaa?
Gara fuulduraatti hojii wanta gurguddaa yaadan jira. Garuu amma namootni biyya kan biraa jiru illee bakka isaan jiranitti haala mijatuun namni si argame ergaa turre. Garuu akka kana osoo hin ta'in yoo rabbi na gargaaree wantoota gurguddaa biyyuma keessa warshaa mataallee dhaabnee haala qulqullina isaatiin ta'een hojjennee hundumaa bira akka ga'u kan irratti hojjechaa jiru jechuudha.
Egaa akkuma beekamu mo'i dhuma torban kana irratti agarsiisa uffata aadaa dhiyeessuuf deemta. Eessatti agarsiifta?
Iskaayilaayitii hoteela kan naannoo Boolee kan jiru achitti makootiidha kan waan hunduma isaa qopheessee dizaayin godhee maamakoodha kan hojjechaa jiru. Namni kan biraan duukaa hin jiru.
Egaa kun uffata aadaa Oromoo wal barsiisuudhaaf moo gurguruudhaaf moo maa inni yaadike?
Kaayyoon isa kan taatanii uffatni aadaa Oromoo ganamaa akkuma jirti ta'ee ammoo yeroo hundumaa guyyaa sanbataas ta'u guyyaa ayyaanaas ta'u guyyaa hundumaa bakka hojiitti illee uummatni keenya irra darbee sablammiin biyya kanaa uffatee biyya kanarra darbee immoo addunyaa irratti beeksisee namni hundumtuu uffatu aadaa kanas beeksisuu jira jechuudha. Kaayyoon koo guddaa gara fuulduraatiin wanta guddaa irratti hojjedhaa. Garuu ammaa fi wanti inni sirriidha jedhee aadaa isaa eenyummaa isaa osoo hin jijjiiriin eeggateedha. Inni aadaas ta'ee kan moodernis aadaa keenyaa akkasumas guddisuuf inni fudhatessaa jira jechuudha.
Kan aadaa duwwaatuun ta'een kan ammayyaas nan dhiyeessaa jettee huccuu addaa jechuudha inni ammayyaa immoo?
Lakki uffatuma aadaa kana moodarni godhameet malee uffata kan biraa miti. Uffatuma aadaa kana maalummaa isaan gadhiisa kan isaan gadhiisi isma moodarni ta'ee akka haala hundumaaf mijatuun hojjetamee malee uffata kan biraa miti.
Kanaaf huccuun Oromoo kun bifa lamaan jechuudha akka aadaa duriittii fi akka ammayyummaadhaan immoo tufooyyee akkas ta'aa kan jedhu jechuudha.
Eeyyee.
Waan akkas yeroo qopheessitanii namoota ispoonsarsinii ta'an argachuun rakkisaadha?
Baay'ee rakkisaadha. Bu'aa hedduu keessatti bareedu ispoonsarii argachuu fi yeroo hundumaa akkuma beekamu baankiin hojii gamtaa Oromiyaa hojii kana baay'ee gammadanii kan na deeggaranii ispoonsarana godhaniiru isaanii. Adde Mawwee, Makuriyaa, Ilillii Intarnaashinaal warri kaan illee godha gadheeraa isaanii guddaan galateeffadhaa yeroo addii kutee hojii kan irratti ispoonsara dhabee isaanii deeggaranii sagantaa kanallee beekuma godhaniiru.
Egaa deemsa keessa deemte uffata aadaa Oromoo wajjin wal qabatee rakkoo na quunnameera jettu maayin?
Gammadeema jedha yeroo uffata aadaa kana hojjetu garuu wanti guddaan rakkanis galmisa aadaa kana guddisnee dhaloota dhufuufi hin dabarsinu taanaan aadaan keenya kun badaa. Kanaafan aadaa koo sagantaa akkasii yeroo hundumaa qopheessee bakka kana ga'uu koof illee baay'ee gammadaa. Yeroo hojii kana jalqabe moggaa lamaafaatti kiraayii manaa hojjettootaaf wanta baay'ee mana keessatti fuudhee kan kaffaletti jira. Har'a garuu waaqayyoo sagaletti wanti baay'ee jijjiiramee of danda'eega wanti fuulduraatti iyyuu darbaan jira. Ammas gara fuulduraatti immoo karoora guddaan qaba. Garuu bu'aaf ga'ee hedduu keessaa dabarsine lama. Uffata aadaa Oromoo qofaa osoo hin ta'in hojiimtu Oromoo namni hojjetu hundumtu keenya biyya kana keessatti baay'ee rakkisaadha. Hundumtu qarshii itti argatee faayidaa biraa miti namni hundumtu kan hojjetaa jiru. Dirqama waan irra jiruuf aadaa keenyaa eenyummaa keenyaa guddisuun dirqama waan nuti ta'ee fi hundumtu bu'aa ba'ii hedduu keessa dabarseeti waanta baay'ee kan biyya keenya keessatti hojjetaa jiru jechuudha.
Dhumarratti waan jettu qabdaa?
Egaan guyyaa irraa ga'uu kootii fi dhugaa tooftaanaa hiriyoota koo yeroo hundumaa. Sibira jirraa jabaadhu naan jedhanii hanga har'aatti na duukaa jiranii hunda isaanii saba Oromoo hundumaa guddaan galateeffadhaan.
Adde Mo'ii Xilaahuun deebiin alaattee maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Illee jaallannee guddaa galatanii kabaja guddaa siif qaba.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee meetir baandii 22-25-31 irratti wixata haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan boor walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
The Voice of America.